wobuye wangiphinda futhi lobo. Awandi ngiyomthola nini umakodana mina, wobuye wangiphinda futhi lobo. Awandi ngiyomthola nini umakodana mina, sebemthathile nandove sengithembele kuye. Awandi ngiyomthola nini umakodana, uphinde wangishiya nalove sengithembele kuye. Awandi ngiyomthola nini umakonda, wongiyomthola nini owami mina umakonda, wongiyomthola nini, wongiyomthola nini owami mina umakonda, wongiyomthola nini. Ngabe batholakalaphi abakwazi ukubekezela, ngabe batholakalaphi abanothando lweqiniso, ngoba bangakithi sebethathwe wonke, ngoba bangakithi sebethathwe wonke, ngoba bangakithi sebethathwe wonke, ngoba bangakithi sebethathwe wonke. Wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze, wongisizene ningibhekise umuntu omuhle onothando lweqini, wongisizene ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze, wongisizene ningibhekise umuntu omuhle onothando lweqini.
Basa ten, basa ten.